Namhlanje bendiyohambisa umyalezo yovelwano kwifemeli yakwa Yansin apho kubulewe khona umfana osemncinci oneshumi elinesixhenxe leminyaka uzavir Yansin. Ndiye ndihamba nomgqatswa wam utata uJohn Steenhuisen o-chief whip ye-DA pha epalamente osisithethi sethu sika Team South Africa for All kwikhaya. Isivisa kabuhlungu into yalomfana osemncinci useze ngobuso elizweni uzavir apho athe wadutyulwa kakubi edutyulelwa kwindawo yaseHelenville. Ulutsha lwethu lwaseHelenville lijongene nengxuba kaxaka yeziyobisi nomilo yegangsters kwindawo yaseNorthern Areas. Sifuna urhulumente onguwo, urhulumente we-ANC akakwazi ukulwa nobundlobongela. Icacile into yoba ubundlobongela buphuma ezandleni kubo phaa kwi-Northern Areas. I-DA ifuna ukusebenzisana ukulwa nobundlobongela phaa i-Northern Areas City. Eyona nto siyifunayo, sifuna i-police station ezawukwazi ukulwisana nobundlobongela phaa, njengokuba ngokube sikurhulumente sikwazile ukunikezela umhlaba into yoba kwakhiwe loo police station. I-DA ngoyena mbutho, ingumbutho owodwa ozinikeleyo kulweni nolwaphulomthetho phaa e-Northern Areas nokulwa ubundlobongela bokubiwa kwemali karhulumente. Sifuna amapolisa akwaziyo uwenza umsebenzi wawo.